taste.
Oh my God, it's better sound.
Oh yeah. Ipo siku na munde, silali bado naso. Kama ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Ipo siku na munde, silali bado naso. Na mini ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja,
yatapita.
Mlokuto mara moja,
yatapita.
Ado tunajikongoja,
yatapita.
Usijihisi umerogwa,
yatapita.
Nilijaribu mara kwanza wakaniambia sitaweza. Nikajaribu mara pili wengi wakasema nacheza. Mara ya tatu marafiki wakanzeveza. Mara ya nne hata kabla kuanza nikateleza. Mara tano nikafeli wakanibeza. Wengi wakaniambia siwezi faulu bila ya fedha. Mara sita nikasita nikasikia sauti kinita kwamba maisha ni vita, je unaweza. Mara saba mambo yalijiongeza. Kila ninapanguka nainuka najisogeza. Napopata kidogo na kiwekeza. Maisha chuo kikuu wapaswa kujiendeleza. Mara nane I'm the man now I rise up. King down the jungle always keeping my head up. Usikate tamaa,
ongeza juhudi tupambana.
Sitting on the top of the world.
Ipo siku na munde, silali bado naso. Kama ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Ipo siku na munde, silali bado naso. Na mini ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja,
yatapita.
Mlokutwa mara moja,
yatapita.
Ado tunajikongoja,
yatapita.
Usijihisi umerogwa,
yatapita.
Najua unapata tabu sana wanakutukana. Ifikirie kesho yako, achana na jana. Najua hata ndugu wa damu wanakukana. Haya maisha ni vita, japasa kuyapigana. Hujapokea mshahara, jikaze bwana usilie. Ongeza sana kazi na sala mama ntilie. Maisha ni mapambano halisi, sio nguvu ya soda. Usisubiri ugeuzwe punda ukabebe powder. Niko pamoja nanyi wanangu wa boda boda. Dua zangu ziko nanyi, mama zangu wa mboga mboga. Unapitia mengi ila mamba ya endi. I can, I must, I will come a man. Fundi get it, piga kazi kwa bidii uweza kesha. Unaweza kuwa maji model jema balesa. Usikate tamaa,
ongeza juhudi tupambana.
Sitting on the top of the world.
Ina usiku na munde, silali bado naso.
Silali
ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho.
Kwa jasho
ipo siku na munde, silali bado naso.
Na
mini ipo itakuje, ya lali nile kwa jasho. Kulala visa vioja,
yatapita.
Mlokutwa mara moja,
yatapita.
Ado tunajikongoja,
yatapita.
Usijihisi umerogwa,
yatapita.
You know, no one is born to be successful. And no one is born to be a star. Hakuna kinachoshindikana. Believe in yourself. Believe in yourself. Believe in yourself.